in kong makasupply mi number supply na kong
sauti yako inaonyesha kuchoka majibu yako yanaonyesha kunikatia tamaa. Chunga mzinga wangu ujaze nyuki walinde asali. Ona kutamani mama mluki wakae mbali. Wala sina mwingine wendo changu changama.
Changama.
Wasije kurubunyo kani acha mazima.
You can call me.